Kwala noma bengikusa bengizosha. Ngiyahluleka ukuyibamba, ngiyahluleka ukulala. Ngilale kanjani, oh ngilale kanjani ungekho.
More music at iminati.com.